thing. Another one. Hasa sote tufuate nyuki. Fuata nyuki tukula asali. 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 So many times many people set up for this. Wagwan wagwan we go celebrate. My friend, I'm your celebrity. Kelele za chura empawanda. I'm the bad boy you said had no future. But your children are dying to be like me. Kila mahali see my photography. We go drive bima mpaka last. I ride them, popoto lipo teka maskio. Hospitali ndugu yangu hosikate tamaa. One day let them feel who just blessed. No man curse. Hasa sote tufuate nyuki. Fuata nyuki tukula asali. 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 What the fuck? People talk bad about we no matter one. Me say what I want. Aha. Ingele kika ya kimedine. Ha 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 ha. Ikusibe ive. Yala manoite sokere. Miamuki banyaki mundetele. Impra wanda mibada. From Kupala to Kampala mi bonde mbaya. Making impossible possible. Roll the ball. No retreat no surrender. It's gonna be possible. Move my bro. No retreat no no surrender. Yabo. Hasa sote tufuate nyuki. Fuata nyuki tukula asali. 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 Remember that. It's your boy Emperor Wanda. Kelele za chura. Hey town forever. West Nile Azimi Orochi. Yeah. Kaboom! Don't forget.